Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la Morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all, children of God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it. Regardless of what we're going through, regardless of what we have seen or heard, regardless of what is happening in our surroundings, it might be sicknesses of those that we love, or they might have parted from this world because of death. May their souls rest in peace. Allow me to say our God remains God even today. He is the giver of life. He is the soul restorer. He is the great I am. He is the lily of the valley. He is the Lord God Almighty. He doesn't change. Allow me to say to you, He is the Alpha and the Omega. He is the Lord that know and see what we cannot see. He is the Lord that can do what no man can do. Let us go together as we are reading from the book of Luke chapter 17 verse 1. That is Luke chapter 17 verse 1, and it reads as follows. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Let me repeat it. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Heavenly Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Baga show le kilona le ntshula morena chachin la le khono ke yona mahebetswa ke mutimo ka sebele le ntshula morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshula morena le le go seyetsa dina wontsha rena baga show le ntshule ke kotse ri kokotletse ka lona ka lona le ntshule ri a phela ka lona ri a matlafala ka lona ri a gola e bile re tseba le go rapela ka taba ya lentshe la morena e kwa gore bebele e bolela mantshe a goreng ena Jesu o botsa barutiwa ba gage ore dikgopišego go tla ore dikgopišego go tla ga tsona go beilwe fela o madimabe ko di tla go ka yena dikgopišego di tlo tswelela pele di le gona mare o madimabe ke o di tlang ka yena ntumeleleng ke bolele mantšhe ore ba gešo re phela le batho ba go fapana re phela le batho ba go iphelela ka o rata re phela le batho ba go itaola ka polelo o mongwe yo tswelela mo a tswelela go gona a re wa bona mmamotlha ba tlantse ba botse gona le batho ba bangwe ba filwe neo ya go khopisa batho gona le batho ba bangwe ba na le mpho ya go kwesa batho botlhoko he tshatsi le thaba o setse a tseba target ya gagwe he tshatsi le ntse le sepela wa tseba re tlo felela tsakama mare kore le ntshila morena le re di khopise go di tlo phela di le gona mare wa madimabe ke o di tanka yena gore o re wena ngwaneso o ka bo na kare o tseba polelo o tseba diphiritsa batho ka moka o tseba go kwesa batho botlhoko mare bebele a ka e bolela mantshare ko wena wa madimabe ka gore o kgopisa batho ko wena wa madimabe ka gore wa ba ferekanya ko wena wa madimabe ka gore wa ba bolelela ditaba tse ba sa di tsebeng ko wena wa madimabe ka lesebo le o le sepetša ka gare ga diofisi ka gare ga malapa motse mo o dulang locationeng mo o phelang wena wa madimabe bona ba ka ba ba sa tsebe ba thabela ditaba tseo ba botsa go tsona mare re ke go botse bebele e bolela mantshore dikgopišo ka moka di tlo phela di le gona meleko e tlo ba gona dipolelo di tlo ba gona ditshebe di tlo ba gona mare wa madimabe ke o di tlang ka yena modimo wa khutso a re shogofatse ka re ga diemo ka moka e ka re re ka tlhokomela gore re bolelang na ka re ga mabaka ka moka ke fela ke bolela bolela mantshore he go sena selo se se kaone se re ka se bolela na le baka keng re sa yae khomolela he go sena selo se se kaone se re ka se bolela na nka ne re sa rapele nka ne re sa rete morena le baka keng na re sa yae khomolela modimo a khutsha re se go fatse ra tseba le go boloka khutsho ya rena lentse la morena le re di khopisha itlo taka tsona wa seba di atlela batho ka moka mari wo madimabe ke o di tla go ka yena gona le batho ba bang ba tseba go sepetsa ditaba sedi mpidi tsebwa ke bona ka moka sedi mpidi bonwa ke bona ba 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 di sepetsa mari gona le batho ba bang ba go tseba dilo tshedi botse he a bula molomo motho bolela tshedi botse he a bula molomo o leboga modimo ka dilo tshedi botse mari batho shi ba re nke le botse le malape mo re belega go gona o phela le gona o motheng wa tseba o ka diantebotse a ka se tsogile a boletse selo mare o nyaka fela ntho empe tswelelele o kwe motho wa gona a ka se e lokise o tlo re fale lebe le dirang na lebe le le ka go dirang le senya dilo ka moka e re nke le botse bebele a ka e bolala mantshore wa madimabe ke wa tshwana go le wena wa go tlhoka go bona dilo tse di botse wa go bona dilo tse dimpe fela wa go eta sepetsa dilo tse dimpe a sa di phošolole ke fela ke bolela mantshore he modimo a go bontšha ntho ya go se bonwe ke batho ka moka gore a gore ke mošomo wa gago gore o dire se seng ka yona e seng gore o sepele ka leleme o ete o di tlhatsela o di bolele le o sena nnete ya tsona o di bolele le o sena le gore o tseba mo di thomilego gona bothata ba rena batho ke gore re tseba dilo ka moka mare thereso ya taba ke gore a re tsebe selo re itia e kare re a tseba gomme a re tsebe selo bjale bebele bolela mantshore wa madimabe kwa go roba ditala tse dimpe wa madimabe kwa go eta tlhatsela ditaba tša sa di tsebe e re meleko ka moka e tlo wela batho ka moka wa tseba dilo di tlo tswelela ka mo le ka mo dikgopišo di tlo ba tsona mare wa madimabe ke wa go di rwala a sepela ka tsona modimo wa khutso a re se go fatse ka re ga diemo ka moka o ke wa dumelela batho ba go swana le bona gore ba tshee taolo ka re ga bophelo ba gago don't allow their talks to take control over your life don't allow their criticism to take control over your life o seke wa ba dumelela gore ba laole bophelo ba gago e re ke go botse gona le batho ba bang ba tseba gore ya go bona o mmemeela o thagetse o kwa bose gore o tlo bolela lentswe le le teng ya ba o ferekane motshegare ka mo ka o tlhakatlhakane beke ka moka e re ke go botse o seke wa ba dumelela o seke wa ba fa monyetla owe wa gore ba itirele boithatelo ka wena nko o tšee ownership ya bophelo ba gago tšea ownership ya lethabo la gago ke fela ke bolela mantshore a ke dumelele motho goba seemo gore se dire boithatelo ka lethabo laka this joy that I have the Lord gave it to me and no one will temper with this joy le thabo le ke na go le lona le tswa go modimo ka sebele ebile nka se dumele le motho go ba seemo go ba pain gore ntšeele le thabo go ba go tlhoka whatever challenge that may come my way I will never allow it to temper with this joy that God has given unto me mare kwamba gešo lentše la modimo le re hard trials and temptation are bound to come dilo tse ka moka di tsanela gore di tswelelele wa tseba meleko ka moka le mathata ka moka mare wa madimabe ke o di tlang ka yena wa madimabe kwa go bolela ditaba wa tseba botsa batho dilo tse ba ba sa ditsebe ke yena wa madimabe kwa go sepela ka leleme all these things are bound to come all these things must be there tse di ntsha tsona he di tswelela di a re tisha bebele bolela mantshore tse di ntsha tsona he di tswelela di a re makafatsa he di fetsa go feta re lebella morago re bona modimo ka sebele ka baka la gore re fentse mathata ka moka a re be re lebane ka ona mare re nke le botse ore whoever brings them on ke ena wa madimabe wa tswelelang a tsweleletsa ditaba cha sa di tsebe ke na wa madima ape mari che ka mokache di swanna gore di be gona mathata mang ya tshwelela a tshwelela gore re tshepe modimo le go feta mabane malwetse mang ya tshwelela a tshwelele a tshwelela gore re mone be le kangaka ke fela ke bolela mantshore. How can we say that our God is the provider while we never lack? How do we say that our God is the healer while we were never sick? How do we say that God is the comforter mola re sanka ra wa ka difatlhe gore dilo tse ka moka re di bone re di bulele re ikwishisha gore re temogele gore yena e sale mutima le gore di emotse re tsanna gore re fete ka re ga tsona gore re bone bogolo bagage re tsanna gore re fete ka re ga tsona gore re tsebe go itshorella ka motjha wa kobo ya gagwe re tsanna gore re fete ka re ga tsona gore re tsebe gore yena o sale gona molwedi o gona mogo motsho gona nga kae gona ka re ga maphelo a rena tshatshile leng le lengwe le bitso la morena le bokwe e reng ke le botse bagesho gantse re tlhakana le mathata o kre re bolela gore modimo re le o re lebetse modimo a na taba le rena tseding shitidilo di tlishiwa ke batho ka re ga maphelo a rena mare lentshe la morena tshatshila le gono le re wa madima be ke tsho o di tlanka yena ka re ga die moka moka di tshwanna gore di be gona mare wa madima be go a go thoma go tsiya khutso ya batho ba be ba dutse ka shebe shebe wa madima be go a go tshwelela e re a fetse go sepela batho ba sala ba betana ka noga e phela wa madima be go a gore a tshwelela batho ba kwa bose e a fetse go sepela ba sala ba lla wa madima be go a gore a tshwelela batho ba dutse ka khutso ba phidisana botse ba ntshana saino he a fetse go sepela batho ba sala ba bolayana modimo a khutso a re shogo fatse nko re shetse maphelelo a rena a re hlokomele gore re phela jwang bagesho a re tlokomele dipolelo tsa melomo ya rena wa bana yeng ko sa botlhoko le ka ngwakongwa morena o tlhakana le tsona e reng ke le botse ka re ga maphelo a rena re tlhakana le diemo go tlhefa ene ka ka re ga tsona ka moka dinyaka wa bogale dinyaka wa go tseba go yama lentsweng la modimo he o nyaka go di fenya ema lentsweng la modimo he o nyaka go di fenya ikgatholle batho ba ka moka o lebelele sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswa go gona e reng ke le botse bagešo gantši re lebelela batho ra tshepa batho ra tšea ditshepo tša rena ra diname tša godimo ga batho re lebetse monna sefapano re lebetse modimo wa go phela re a mo lebala bjale ka mogomotši re a mo lebala bjale ka motlhakodiši re a mo lebala bjale ka makgona tsotlhe e reng ke le botse bagešo tšatši la lekgono nko re itemogeleng yena bjale ka modimo tse ka moka tše di tlo ba gona mathata a tlo ba gona meleko e tlo ba gona mare go na le modimo wa gore thusa ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore rarelela ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore yemisa ka re ga tsona ka moka e kwa re lentshe la morena le re wa madima be ke yo di tlang ka yena wa madima be ke wa go tshela batho khutso wa madima be kwa go thoma ditaba tsa go sebe gona wa madima be kwa go sepela ka leleme wa madima be kwa go lwesa batho wa madima be kwa go ita thoma ditaba tsa go sebe gona le bitso la morena le bokwe modimo a re se go fatseng bagešo e kwang gore bebele e reng ere hard trials and temptation are bound to come, but too hard or too bad for whoever that brings them on. Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever that brings them on. Arinya keng rinya kishishe na kwe salgo na mutimo refile monyeta chachin la lukono o refile sebaka sa gore re kitlole gore dilo tseche di mpe di seke di a tswelela ka rena modimo wa khutso a re se go fatseng le ke lona lentswe la morena tšatšing la lekgono wana go letsebe nke ya kwehle semoya o se botšang diphuthego a re rapele go tee ngwanešo re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophološi wa ka ntebalele dibitša ka ka moka o fodiše mmele wa ka ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Pastor Bridget Hawkins, Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Download our app now and listen to us wherever you go. Available in the App Store and Play Store.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.